Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Paalamenti omujja Jacob Obozi ayisa ababaka ba Paalamenti olunaku olwaleero ku ssaawa 8 bakubaganye ebirowoozo n'ensonga ez'enjawulo ezibeetaagisa okutambuza emirimu gya Paalamenti. Mu bubaka obufulumiziddwa kulaka wa Paalamenti Adolf Mwesige, ababaka ba Paalamenti bonna balagiddwa okugenda mu Paalamenti olunaku olwaleero awatali kwebulankanya ku ssaawa 8. Mu lutuula olwasooka olwa Paalamenti ey'12 olwali ku kisaawe eky'emikolo ekkololo, Sipiika Jacob Obozi yali ayongezza olukiikotuula luno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga, wabula bino abisazizzaamu olw'obwetaavu. Okusinziira ku bulambike obw'ebyo ebigenda okugoberera n'okuteesebwako mu Paalamenti oba giyite order paper, olunaku olwaleero bagenda kutunuulira nnyo ensonga z'okuyisa n'okukakasa abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga n'okusingira ddala omumyuka we Jessica Arupo ne ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Era Paalamenti esuubirwa okulonda abagenda okutuula ku kakiiko akakakasa omukulembeze w'eggwanga baba badde obuvunaanyizibwa obw'enjawulo batandikirewo okukakkala by'emirimu nga bakakasa abo omukulembeze w'eggwanga be yalonze ku bwa minisita obw'enjawulo.